te wakati mpo change ndongo esanyu lyambuganye olwamukama wafu kuve magombe nyimbye nsene kerera erasi papisa bikambo nsobola okumatiza omukkiriza nti kyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyakiza bivuga era luno olunaku lwa ttembetembe berukira endala okusanyukirwa era tulinaffe kusaakaanya nnyo bwe twenyumirizaamu yesu kristo omununuzi w'ensi tuniya yayuguuma nnyo ng'omuyinza oyo akkirire magombe bambi yayaayaana nnyo bwe yakubwa ennyo n'okusambwasambwa nga tewali ataakirizaako so teyalangwa nsonga n'emu abakafi ababatize tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe aye wuyo ayambadde obutafa okuva emagombe ddala mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe ate kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde okwo kulimba bulimbi era ako bakaaba gajanja bujanja kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde ebyo bye bafutukbadde babifutukbala ddaddaddadda kitalo nnyo laba bakafiiri bwe beefutukbaza balekeggwe ne beefutukbaza fesitwakalaba beefutukbaza wammaffe tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe amuduulira nnyo bwe bamala okumukuba enninga mu ngalo ku musaalaba gwe nti mukama kitaawa gukutaaseeko kwali kutyobolwa nnyo kumussa mugabbi gakondo wakati kabaka oyo omulambirira yesu kristo omununuzi w'ensi baamulumya nnyo okumuzingirako omukeko amaggwa kono okumuleka obukunya ebyambalo bya nti nga bigabaniddwa ne bamuboggolera n'amalusu ne bagamuwandulira baali bagwagwa bugwagwa ebyo byonna okubikola omulangira omulamba bonna ne bagumusalira akalo okugwali musango nnabaki omuntu okugamba obugambi kigundi ekitango omuvunaana otya bakitaani nga kiri mu lulimi lwe yekyeyogerera nga somuko olw'okwakomererayo ekifunulwa nkyayikitange katonda w'ensi omulimu gwe wantuma guwedde taata oneka mugwamu zikwa n'amalaalo ge ne gassibwako guyinja oguzito kyokka Maria Madalena okukezayo wooma yazuukiziddwa yasangayo malayika eyo gye yaziikwa ewala mu magombe eyamuwa n'amawulire ago nti genda bagambe nti yazuukiziddwa yennyimba entya nze Pawulo omuyimbi n'agamba ntya kino kya mukisa nnyo era buli mubatiza asaana ajaganye o ttembe ttembe lunaku lwa ttembe mutemo muzika wanafuna na yambara mangu Munye nyomulye nyomuimbe nga musaka nisa wakulu Era mwatule ntya masukira lunakulu atembe tembe Atino tuimbe nga tusaka nisa wakulu Nti mirembe mirembe mukama wafo kufe magombe Aye uyo ayambato utafero Kitarunyo, laba bakafiri atewe bafutubate Oku kulimba bulimbi erako bakabira kajanja bujanja Kale kitarunyo, laba bakafiri we bafutubate Ebyo bye bafutubate, babifutubala tatatata O kitarunyo, laba bakafiri atewe bafutubate Bareke kwenye befutubaza fesitu wakalaba